Real, I swear, I'm yours now. Ni take shana we, unidegeze. Tupelekane putani heme, tembele mchichani chume. Za chumbani siri usiseme, usiseme. Nipalie tuta ulime, za chumbani siri usiseme. Ukweli kumba nimekubali. Nipo tayari penzi ni kuingia, basi shaka ondoa, ondoa, ondoa. Nipo tayari penzi ni kuingia, niwe wako wandoa, wandoa. Ukiwaona mabinti wazuri utanikimbia, mwenzio nahofia. Isiwe mageno, nipe upendo. Mindege wako ninase kwa ulimbo. Show me love, then I show you love. Show me. Nishazama tari, that's why nakukubali. Give it to you my heart. Give it to you, give it to you my love. Nipalilie tuta ulime. Chumba ni siri usiseme. Ukweli kumba nimekubali. Nipo tayari penzi ni kuingia, basi shaka ondoa, ondoa, ondoa. Nipo tayari penzi ni kuingia, niwe wako wandoa, wandoa.
Penzi ni kuingia, basi shaka ondoa, ondoa. Nipo tayari penzi ni kuingia, niwe wako wandoa, wandoa. Girl, bad baby girl, one time for you, two times for you, cause I love you too. Three times kwa wale wenye wivu too. I love you, baby I love you. Kwa ajili yako tu, you my boo baby. Wewe ndiyo mwenye sifa cool lady. We watch you on game my baby. Na makopo mpaka kwenju baby.
Killing me so free. Killing me so free. So free.
Baby girl you killing me.
Killing me so free. Killing me so free. So free.
City music. City music.